Follow him on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Scratcher 254.
Maradona de la Rock. Fonia kitlet zimoke, omokele bara deritze. check, check, check. I thought I don't know you the pepe them. Don't eat oh my do. Cussing over. I find those people the job on my shit. I don't wanna hear you. I don't wanna hear you. You did with another man. We are ready to go. I know we like that because we get no down. I don't wanna hear you. I don't wanna hear you. You did with another man. We are ready to go. I know we like that.
Ooh.
DJ Scratcher 254.
Tandem Sunday. Tandem Sunday. Tandem Sunday. Dalung pulling kizio. Dalung pulling kizio. Dalung pulling kizio. Dalung pulling kizio. Tandem Sunday, ungamdeleli umuntu wakho. Tandem Sunday. Tandem Sunday.
Scratcher.
Thinking I am Mandagi way. Yes, I'm better. Cool my better. Thinking I am Mandagi way. Yes, I'm better. Cool my better. I'm sorry if I did you wrong. Yes, it's too late. I'm sorry if I did you wrong. Yes, it's too late. I'm sorry if I did you wrong. Yes, it's too late. I'm sorry if I did you wrong. Yes, it's too late. Yes, the wind I give is a kumbula lutu. Yes, the man I give is a kumbula lutu.
Yeah, shit. Hey. anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani. Shoga jana nilinoga na nywele yako umetisha, nimesharudi na oga, hiyo nitairudisha. Kwanza hata usitume tena, tayari nishazira. Asa baby nitakula nini, zilikuwaga ni hasira. Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele le. Lele le 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 le.
Lele le. Lele le 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 le.
Tuimbe tena le. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi, ila mbona simu yake sasa taki nijue paswedi.
Anajiko,
mtonyo nshatuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma maelezo kibao. Miso zagiza kucheza cheza na mshipangiri. Mara gafla kai ya mameza na kimbia pili. Iyo ndinga irika matu anka wapalezeni. Kumbia renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa.
DJ Scratcher.
Yeah. Hello, 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 sun bonan, Yeah. no shaya uwa munyaga ebu suhu ebu seni siawa kyoshu nilanga wera maposa siago mababa
I am doing
papaya, and that's full of fire. Get down, get down, get down. I be unknown as a soul.
Kwanza kani kuririma efo efo na pifo kanali si jai kata grill kata grill kati kati si party na kati pali pali vai kabado eh tuko sherehe na itaki asira itaki mabombo manika inataka tuma kwanta viva bill nitalipa kwanza kani kuririma efo efo na pifo kanali si jai kata grill kata grill kati kati si party na kata bale pali vai kabado na pifo.
Tena ukapi jom chai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi uri kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherena itaki ya si eh. Tuko sherena itaki ya si eh. Tuko sherena 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 eh. Itaki.
Bitch me bad man. Bitch me bad man. Bitch me bad manners, manners, bitch me bad manners, manners, bitch me bad manners, manners.
Tu cochera, 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 tu cochera,
DJ Beatdown, hey yo.
Scratcher254. Follow him on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Scratcher254.